Jande Sappo, Filippankoɓe. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe. Miɗon canna on nder inde lamɗo Jomirawo Jom Jam. Miɗon beltina ko min mbawi wartude handen gam yettinde siryaji men dow habaru mburdam kesam. Acce njehen yeeso e hettinade ekkitinoje dow haala Allah. Handen en jottake feccere sappaɓre e jande meɗen nder ɗerewol Filippankoɓe. En boɗɗa yottade timmode ɗerewol ngol Paul windani gonɗimɓe nder siire Filippa. Nder ɗerewol ngol Paul hokki gonɗimɓe habaru mum. O sembiɗiniɓe du ɓe joɗoɗo sembe nder gonɗinol maɓɓe e Isa Almasihu. Nder jande meɗen handen Paul hokki gonɗimɓe tilsinoje gam ɗe ballaɓe nder mburdam tokkol maɓɓe Isa Almasihu. Paul no yiɗi ɓe tiiɗa no woɗiri nder tokkol Isa Almasihu, omo yiɗi du ɓe mbura mburdam kewɗam welwelo. Amma noy ɓe keɓirta mburdam kewɗam welwelo wakkati ɓe potti e torraji gam gonɗinol maɓɓe? Acce janguen sura nayi aya ɗiɗi yaade jowenayi fangi en ɗume Paul wi'ata.
Mi ŋareke e woodi e Sintus laato daande worre gam joomirawo. An Sintus gollidowo am kolniɗo on du. Mi ƴamima mballa rewɓe ɗiɗo ɓe gam ɓe mballi kam nder habdo gam waaju habaru lobbo. Kamɓe e Kelemen e gollidoɓe am gom. E inde mu'en binda nder deftere mburnam. Wakkati fuu belne gam joomirawo. Miɗo wi'a kadem belne gam makko. Himɓe fuu anda pewirka ɓerɗe moɗon. Gartol joomirawo no ɓadi to on cuule dow huunde fuu. Amma ko hen non fuu andine Allah haajuji mon fuu nder du'a'o. Ngaɗire ɗum e yettore du. Nden Allah no hokkan on jam ɓurɗo faama tagaaɓe fuu. Jam o no jogoto ɓerɗe moɗon e miloji moɗon gam on gondi e Isa Almasihu. Bandiraaɓe am, jonkay miloji mon tiiɗa e ko laati gonga fuu, ko rimɗi fuu, ko darti fuu, ko laaɓi fuu, ko haamdi hiɗeede e ko foti yetteede. Miile dow ko wooɗi e ko heewi teddungal fuu. Gollire ko ekkitiɗon to am e ko keɓuɗon to am, ko narruɗon kam e ko njiiruɗon kam. So on ngaɗi noon, Allah mo jam wondan hemo.
En ndartoɗo nder jannde ɗerol men. On nani ko Paul aarti tilsinde naayi ɗande gonɗimɓe ɓen na? Acce kettinoɗen kaden ko Paul windi.
Mi ŋareke e woodi e Sintus laato daande worre gam joomirawo. An Sintus gollidowo am kolniɗo on du. Mi ƴamima mballa rewɓe ɗiɗo ɓe gam ɓe mballi kam nder habdo gam waaju habaru lobbo. Kamɓe e Kelemen e gollidoɓe am gom. E inde mu'en binda nder deftere mburnam.
Paul haali dow gonɗimɓe ɗiɗo. E woodi e Sintus. O ŋaarke ɓe ɓe pota ɓe laato daande worre. E gi'i nde siryaji bittiɗi ko Paul no faala e kawtal gonɗimɓe. Omo yamira ɓe ɓe joɗoɗo nder kawtal lobbal wakkati ɓe ngoni nder torraji. Jonin Paul haali dow rafi pamrar gongal hakkunde rewɓe gonɗimɓe ɗiɗo ɓen. En anda gacce gonɗe hakkunde maɓɓe, amma e ɗum laaɓani en ɓe ngala pamral e kawtal lobbal. Paul eeliɓe, o ƴami du goɗɗo bi'eteɗo Sintus walla rewɓe ɓen pota hakkunde mu'en. Paul windi ko rewɓe ɓen e himɓe feere gom no balla mo sanne nder waajade habaru lobbo dow Isa Almasihu. O windi ko inɗe maɓɓe bindama nder dewtere mburdam. Ɗume woni maana majjum? Bindi ceniɗi kaalani en ko Allah no woodi dewtere mburdam nder mayre inɗe gonɗimɓe Isa Almasihu binda. Rewɓe ɓen no tokkuɓe Isa goonga e goonga. Ɓe kisanama inɗe maɓɓe bindama nder dewtere mburdam. Ɓe walloɓe Paul sanne nder golle sankitude habaru lobbo. Amman jonin ɓe ngala pamral e kawtal lobbal. Paul windi koye ɓe kandi fotude hakkunde maɓɓe. Habdo accatake yaha yeeso. Paul andi ko joɗo daade nder kawtal lobbal no woodi nafaka sanne gam gonɗimɓe Isa Almasihu. Ingal nafa ɓe gam no walla ɓe nder torraji no hokkaɓe duu welwelo nder mburdam maɓɓe. Acce jangen tindinore Paul yeesore. O windi,
wakkati fuu belne gam joomirawo. Miɗo wi'a kadem belne gam makko. Himɓe fuu anda pewirka ɓerɗe moɗon. Gartol joomirawo no ɓadi
Paul halani gondimbe ben bel welta. Be pewna berde mabbe. Be mitchotundira ko gartol jawmirawo wadda. Isa no wartan kanyum wadata dalili welwelo gondimbe Isa almasihu. Bander torraji ebe kew welwelo gam Isa almasihu no wartuwa. Ebe kandi hollude berde pewde hana yesu gondimbe Isa almasihu tan. Amman ba yesu himbe fu. Paul yehi yesu esembitindu gondimbe to be chulo. O windi.
To on chule do hune fu. Amma ko enon fu, andine alla hajuji mon fu, der du au. Ngadire dum, he yettore du. Nden alla no hokkan on jam, burto fama tagabe fu. Jam o, no jogoto berde modom, e miloji modom, gam on gondi he Isa almasifu.
Do, no wori tilisi noje tati, e gondimpe kandi do tanade. To on chule, ngade du au, e yettore. Nhoyi gondimbe be chulo gam ardido mabbe Paul no der kasu. O anda selan omayan na uwuran. Ebe der torraji gam gondinol mabbe Isa almasihu. Nondu no wawa latade. No wodu kujje dutte chulnoje be der mburda mabbe. Amman Paul hala nibe. Be ngadde hunde fu yesu alla der du'a u e yettore. Safara chulnaki medu woni du'a u e yettore. Ongi i adi ndi Paul holli do na o windi
nden alla no hokkan on jam burdo fama tagabe fu jam o no jogoto berde modom e miloji modom gam on gondi he Isa almasifu
hardu aw e yettore alla no hokka jam lobbo tilisinore Paul didabere woni do miloji gondimbe Paul arti wi'i ko gondimbe burdata jeddodirol der jonde mabbe na chulaki hebbine miloji mabbe. Jonin o halni be dumibe kandi milade do mum. O windi.
Bandirabe am. Jonkai miloji montida yeko lati gwanga fu. Ko rimdi fu. Ko darti fu. Ko labi fu. Ko hamdi hidede. Yeko foti yetede. Mile doko wodi. Yeko hewi tedungal fu.
Tilsinuare Paul sakitinde wardi he adi. O windi.
Golire ko ekiti onto am. Heko kebudon to am. Ko narudon kam, heko njirudon kam. Se ongadi non, alla mo jam wandan hemo.
Gwantimbe no kandi tokude ekiti noje Paul e misali mako. Se nipe ngadidum, be kepan adi nden alla jom jam no wandan emakbe. Paul windeni gwantimbe Filippa de rol jutungul. Amandel ayaje de, o rapidini ekiti nol tedungul gam gwantimbe. Handen du, ekkitinoje de no godeni gondimbe Isa almasihu nafaka no tokkube Isa almasihu baawiri wurde mbunda welwelo bande e be torre acce milanoden ko emen do ko Paul windi enani tilsinoje de kanduden tokkude hande na ayo go'o fotude e wurde der kawtal lobbal tokkube Isa almasihu no kandi burda der kawtal lobbal seni habdo no wodi hakkunde gondimbe ebe kandi fotude habdo handa accede yaha yeso na suudede na hojede hano ba fuy wadaay amman kabe no kandi fonnitede e mojjinede ad andi kabe gonde hakkunde gondimbe na awawi wallude be faabe pamra be ngarta der kawtal lobbal na a habdi e goddo na seni en giddi wurde mburndam welwelo e jodo dade sembe yeso torrobe en kabe de no kandi fonnitede eden kaaja yafudirde yido dirde e fewude berde men hakkunde meden den eden baawi jodo dade der kawtal lobbal yidabere belwelte der jawmirawo tokkube Isa almasihu der welwelo ngoni no duudi der burndam ko guntan toden wulo wulo na walla talkaku rafi golle torre der leedi amman tokkube Isa almasihu no anda be gam der welwelo be ngoni Paul windi der sura didi aya sappo e nay ko ngadoton fu to ngadire dum guntaki na jiddondirol amma eden kandi welnude no wodi kujje duudde kandude welnude en gam eden godi Isa almasihu inde meden bindama der dewtere murnam kisna men no tabiti Isa wartuwan, nyande gom en gonda e makko nder aljanna. E enanne, eden anda hanu himbe kewube welwelo na himbe guntu tobe. Seni eden deka darte meden e Isa almasihu e do aljanna garowo en kewan welwelo. Tati, acce kwallem pewirka berde men himbe fu. Tukube Isa almasihu na andira pewirka berde. Der jande meden wittinde en nani no Alla golliri der himbe mum fa be gada ko welimo o moyde latoden hanu Isa almasihu cenibe be ngala felore bibbe Alla fa je noden hanu kode der duniyaru nyibbundu seni en dari der himbe duniyaru du handen eden gi amaunitare tikkere gugaku en bawata yude pewirka berde amma enen to kube Isa almasihu eden kandi andirede e pewirka berde nay duade wakati fu tilsinore pol to kunde woni wadu du'a'u woni safare do tulaki eden bawi sulanaade kujje dudde en kebi nyamdu hejundu du nyamete na ndiyam no toban hikkana gesa amno hokkan ketto lobbol na sukabe an nyawata na bandirabe am no ceda e am gammilata to kudi Isa almasihu na Paul halani en to en chulo do kujje de amma gadden de yeso Alla e du'a'u Alla no mauni o wawi humtude hajuju meden seni en gari to makko e du'a'uji men o hokkan en jam eden du'o fa gatten chulade meden fu der juude Alla na eden kolomo fa humta hajuju men na eden tinno sulade e fonno tude gacceji meden der bawde ko e meden na edum buri wodude gaden du'a'u buren der jammu Alla hokkata joy yettore pol halani en jetten du no wodi kujje dudde de kandude yettirde Alla en koji wakati yettu demo gam ko o wadani en fu na twego mile do kujje lobbe tilsinore pol sakitinde woni do miloji meden wobbe no bi'a dume woni ko dum nafi gam baagoto yata miloji am miloji meden no godi nafa gam halaji burtotodi der kundule men e ko gadaten fu no puddira e miloji men seni miloji men no boni halaji meden no bonan du denne dume milotoden wakati fu eden kandi yamen ko e men seni miloji di no miloji lobbi latidi gonga fu ko rimdi fu ko darti fu ko labi fu ko handi hidede e ko foti yettede miloji di ngoni miloji do ko wodi e ko heewi teddungal Alla na se hana non en kanda hojude wakati milade do majjum edu wodi nafa sanne gam kakkilanoden miloji meden gam ko gadden fu no fudda illa der miloji men pol hokki en yamiroje dudde gam wallude en der gondinol men Isa almasihu fande men sedude acce miccitoden do adi di pol windi der ayaje de o wi'i
gollire ko ekkitidon to am he ko kebudon to am ko narrudon kam e ko jirudon kam se on gadi non Alla mo jam wondan hemo
der alhali fu mo tawaden eden bawi welnude eden bawi hebude jam gam Alla jom jam no wondi hemeden bandirabe hettinanibe men wakati meden hanti modon jetta on ga wakati mo gattudon gam hettinade men Alla hollu en siriya garowo to gi oyten timmode jande meden der derol filippan koobe Alla barkin on mile no wodiri do aya o pol wiibe to on tuule do hunde fu amma ko henon fu andine Alla haajuji mon fu der du'a'u gadire dum e yettore du de Alla na hokkan on jam burdo faamata gaabe fu jam o no jogoto berde modon e miloji modon gam on gondi e Isa almasihu.